Ato mpolisi wa mchalo kuva ku polisi ya Namukosi mwa district ya Mityana afudde oluvannyuma lwa munyinkiniwe okumusanja gebiso mu butakanya bwe bafunye mu kibuga Gulu. Harriet Akira yafudde biwundi oluvannyuma lw'okuddusibwa mu ddwaliro lya St Mary's Hospital e Lacor nga biwala ttaka. Akigambibwa nti Akira yagenze mu kibuga Gulu mu kiro ky'olwokubiri yafunye obutakanya n'omwagalwa we Dennis Apire w'emyaka 26 egy'obukulu mu maka ge mu selu ya Lalia mu division ya Badega Laibo olunaku lwa Jokulwokusatu obwavuddemu oluyombo olw'amaanyi ddala. Oluyombo luno oluvannyuma lwasajjuse ne lubaviirako okuyigwa mu malaka. Abaabaddewo bagamba nti Apire ng'akozesa akambe k'omufumbiro yafumise Akira mu bulago mu kabutobuto wamu n'ebisambi. Adumira poliisi y'ekibuga Gulu Joseph Karugaba agamba nti Apire yakwatiddwa abagoba ba bodaboda bwe yabadde n'atagezaako okussaako kakokola tondekanyuma oluvannyuma lw'okutuusa obulabe ku munyinkiniwe.